Shanky Supplier.
Ushalishwa tunda Saddam nalia, aoshapata pa kuegamia. Nipige ndumba labda ntatulia, ila ndo kabisa nanizidia. Ushalishwa tunda Saddam nalia, aoshapata pa kuegamia. Nipige ndumba labda ntatulia, ila ndo kabisa nanizidia. Naso kama sipendi, napenda kibanda sijengi, najenga. Ila ninayempenda amegeuka kitungu, ananitoa machozi. Paka na kumbana na ndugu zako, kumbe furaha yako niumize. Nilitafuta sana kwa ajili yako, ukwe nilipambana nikaza yuno. So paka na kumbana na ndugu zako, kumbe furaha yako niumize. Yako wapi ulisema unanipenda, leo umeniacha eti nahesabu kalenda. Yako wapi hakuna shele, huzuni tele.
Supplier.com.